Que le Seigneur soit loué et remercié pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici.
Ashimwe ahimbazwe kubw'amahirwe twongeye kugira yo kuba turi hano ngo dusenge Imana, turamye Imana, twagire twumve ijambo ryayo.
De Dieu.
Ngo tubashe kurushaho kwinjira mu bwiru bw'Imana. Twite kubyo Imana yahishuye kandi bidufate twinjire muri byo cyane ku buryo tutongera twebwe kugaragara ahubwo umwami waduhamagaye akaba ari we ugaragara we watwitayeho n'imbabazi twabyumvise hano mu ijambo ritangiza kubaha Imana nibyo bwenge nibyo tangiriro ry'ubwenge ntabwo ari ryo herezo ni tangiriro gusa kuvuga aho niho butangirira kandi aho ubwenge bw'Imana butigeze butangira butatangiye aho ngaho ufite ibitekerezo byawe bwite by'ubunyedini nibyo gusa nta kindi ha handi kubaha Imana cyangwa gutinya Imana kwatangiye koko niho Imana itangirana natwe ntibiba mbere ntibiba nyuma kandi tubayeho mu gihe ubwo kubaha Imana bikwiriye kwandikwa mu nyuguti nkuru ariko si ko bimeze abantu ntibacyubaha Imana ntibatinya Imana ntibatinya ijambo ryayo ntibatinya ntibagera kuba ntibagaragaza kubaha imbere imyanzuro yayo y'ibyo ishaka byose bikurikirira inzira zabo bwite bakibwira ko bazahagarara batyo imbere y'Imana rwose turashimira Imana cyane kuba ifite abantu bake barokotse basigaye abantu batitekereza uko batari ubwabo batitekereza birushije uko bari ahubwo bita ku mwami bagirira Imana icyize muri byose dufite n'igiterane iki kigoroba nabwo wenda turaza kurushaho kwinjira mu masengesho muzi ibyari byo dushobora kumva ijambo ry'Imana inshuro zose dushaka keretse gusa iyo bigumye kwibukwa mu mutima wacu tukaryitondera mu kwizera iyo atari ibyo duhinduka abumva bakibagirwa ijambo ry'Imana rikwiriye kuritekerezaho ukarigumana ukaryizera ntabwo ari ryo kumva gusa kuko yari uko tuba tumeze nk'umuntu wirebye mu ndorerwamo akibagirwa uko yasaga icyo gihe twaba twaryumviye ubusa ko mu gihe cy'umwami benshi bari bamuzi baramwumvise baramubonye mu mihanda babaga bahari bari bahari igihe yakizaga ababembe igihe yahumuraga impumyi igihe yazuraga bapfuye ibyo byose we bari bamuzi mu mubiri ariko ntibamumenya mu bumana bwe ntibamumenya mu byo yagombaga gukora ahubwo baciye ku ruhande isi uko niko tubisoma ntabwo yari ikwiriye ndetse n'abazanaga ijambo ry'Imana n'umwami wacu nawe aje biranditswe ngo yaje mube abe ntibamwemera ariko bamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ibyo ni ibintu by'ukuri by'Imana umwami ntabwo yazanywe no kuduha ishusho yo kwera ishusho igaragara nko guca bugufi inyuma oya yaje kugira ngo aduhe urukundo ruhoraho aduhe ubugingo buhoraho kandi ubugingo bw'Imana yabuduhaye bugwiriye yaduhinduye abana b'Imana uyu munsi turi buganire ku magambo amwe reka dutangirire ku butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya munani
ce sont des passages de l'écriture qui nous sont
na magambo yo mu byanditswe dusanzwe tuzi ariko nyamara tuzi neza tudashidikanya ko Imana iza kuvuga inyuriye muri yo Yohana igice cya munani umurongo wa 37 Yohana 8:37 nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe mutaryakira
hagarare
hano kuri uyu murongo
nzi neza
iko Yohana
igice
Yohana igice cya munani kumurongo na karindwi nzi yuko muri abuzukuruza muri uru rubyaro rwa Aburahamu ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe ni ibintu ni kimwe mu bintu bibabaje cyane umwami ubwe yabonye
et sa postérité un homme selon le cœur du
kuba urubyaro rwa Aburahamu Aburahamu uwo Imana yagiranye na isezerano ikamubwira iti muri wowe abo mu isi yose ni wowe bazaherwa umugisha Imana yabonekeye Isaka na Yakobo yatanze amasezerano yarahishuye yahishuraga umugambi wayo ndetse
le dieu d'Abraham
yitwa ndetse yitwa n'Imana ya Aburahamu
le dieu d'Isaac le dieu de Jacob
yitwa Imana ya Isaka yitwa Imana ya Yakobo hari igihe na bivuze Imana ntiyigeze yitwa Imana y'Abadage Imana y'Abanyamerika Imana y'umwe bw'Abasoviyeti ariko yiswe Imana ya Isiraheli kubera iki kubera ko Imana yatangiranye amateka y'agakiza hamwe na Aburahamu yatanze amasezerano irayasohoza igirana nawe isezerano igaragara ko ikiranuka yihishurira abo yari ifitanye nabo inzira kandi nk'uko twamaze kubivuga amateka agakiza yakora mbere impamvu icyatumaga bashaka kwica umwami iyo mpamvu hano iravugwa iratangwa hano ngo kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe mutaryakira wuzuye imihango amahame yawo ibintu bidahuye n'ijambo ry'Imana bene uwo ntabwo abonera umwanya ijambo ubwaryo umwami wacu kiriya gihe yahagararaga imbere y'ubwoko imbere y'abanditsi akababwira ati ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa kubera imigenzo yanyu ijambo ry'Imana bwa mbere ubanza kurihindura ubusa mbere y'uko ibyawe aba ari byo ugaragaza ko ari ukuri mbere ko bigaragaza ko ari ukuri ariko igihe ibyawe bwite byose wabihinyuye byahindutse ubusa ni nabwo noneho n'ijambo ry'Imana naryo ryakirwa ko ari iry'ukuri ko rifite umumaro rikagaragara ko ari itegeko rikagaragara ko rikwemeza
dans ce temps.
Rero, abameze batyo niko natwe dushaka kumera. Kaba babantu abo imigenze yose amahame yose byari byaricaye byarifite umwanya byose bigakurwaho kugira ngo none ijambo ry'Imana ribone umwanya rishyirwe mu mitima yacu mu buzima bwacu bubereho yacu mu itorero mu bibaho byose bikaba nk'uko Imana yabiteguye nk'uko yabishakaga igihe yatangaga ijambo ryayo. Hanyuma mu rwandiko rw'Abefeso tuhasome muri make umurongo wa kabiri mu gice cya gatatu. Abefeso igice cya gatatu umurongo wa kabiri.
Vous avez sans doute entendu parler de l'administration.
Kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe kubwanya. Murongo gatatu. Ko
m'a été révélé comme je l'ai écrit.
Nahishuriwe ubwiru bwayo mwiyerekwa nkuko nabanje kwandika mu magambo make. Namwe nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo menye neza ubwiru bwa Kristo koko. Murongo gatanu. Ubwo bwiru ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babuhishuriwe n'umwuka. Tugeze hano kuri uyu murongo wa Bibiliya. Hano haravuga iri jambo cyangwa se iki gitekerezo cyo kugabura ubuntu bw'ubwiru bw'Imana. Ninde wagabura neza ubuntu bw'Imana? Ninde wagabura neza ibijyanye cyangwa se ibireba abakiriye ubuntu bw'Imana? Pawulo nk'umuntu w'Imana wahamagawe agashyirwa agahabwa umurimo wo kugabura, yari azi neza n'umutima we wose inshingano afite uko zingana, kandi nawe yari yiteze yuko abizera nabo baba barumvise uko guhamagarwa n'Imana, uko gutumwa n'Imana, uko guhabwa inshingano biva ku Mana. Nicyo gituma yanditse ati mwumvise neza ibyo kugabura ubuntu by'inshingano zo kugabura ubuntu bw'Imana. Bakundwa, niba muri iki gihe turamutse niba tugereranya ubukozi bwa Branham tukabugereranya n'ubwa Pawulo, ntitubikoreshwa no kwirarira cyangwa se n'ubwibone cyangwa se no gushaka gushyira umuntu hejuru mu buryo budasanzwe. Tubikora dufite umutima wuzuye kubaha Imana, kuko tuzi yuko umwami yafashe umwanzuro akaba yaramanitse muri iki gihe cya nyuma muri ya nkingi y'umuriro, maze bya bindi byakorwa nibyo byasubiye gukorwa, ariko ntiduhagararira aho. Ni nako noneho na rya jambo rimwe naryo ryabwirijwe, ahari se mwavuga muti ngo byanarushijeho cyane. Ikintu cya mbere dukwiriye kumva ni uko inyigisho za Bibiliya zose kwa kundi zahoze ku ntango niko zigomba no kuba ziriho ku iherezo. Twizera n'umutima wacu wose yuko ari ngombwa ko
reste demeure dans les limites
abantu bose baguma mu mbago z'ijambo ry'Imana kugira ngo bashobore kuguma mu Mana. nta muntu waguma mu mana atagumye mu mbago mu mipaka y'ijambo ry'Imana. Muri Yohana 15:7 umurongo wa karindwi umwami yaravuze ati nimuguma muri njye ijambo ryanjye rikaguma muri mwe. Muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 15 ijambo ntabwo rishobora gutandukanywa n'umwami ahubwo n'umwe bagize umwe. Nicyo gituma twizera yuko Imana ari Imana y'ijambo ryayo, kandi niba mu gihe gito dufatwa mu buryo runaka tugafatwa nk'aho tutakiri mu isiganwa ya rwose, ntabwo turi mu isiganwa cyangwa mu irushanwa n'abantu cyangwa ngo tujyane n'ibyo bari gukora. Oya, Imana yashyizeho inzira y'isiganwa ry'uburyo bw'Imana hatarimo ubusobanuro bwite bw'abantu, ahubwo bikaba harimo kwihangana Imana itanga kutubashisha kuguma mu ijambo ryayo ngo tubashe kumva, tubashe kwihangana. Kuko uko ariko byanditswe ngo mukeneye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyo Imana yasezeranije. Abaheburayi 10:36. Uko kwihangana kutubashisha gutegereza kugeza igihe cy'Imana gisohoye. Pawulo mu gihe cye ashobora kwandika ati Efeso 3:2 mwumvise neza ibyo kugabura ubuntu n'Imana, inshingano zo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu atari kubwe bwite cyangwa se kubw'icyubahiro cye kugira ngo azabashe kwirerera ati ibintu abibayemo n'abinyuzemo. Oya, buri nshingano buri murimo ibyo Imana iha itorero byose ntabwo ibiha umuntu imuhaye kubw'uwo muntu koko kubwe. Oya, ibitangira kugira ngo itorero kubw'inyungu zo kubaka itorero. Rero Abefeso 3:2 tumwumvise neza iby'inshingano zo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu. Ku murongo wa gatatu ngo n'uburyo nahishuriwe ubwiru nk'uko nabivuze muri make mu kanya gato gashize.
Arrêtons-nous un peu sur cette parole.
Reka duhagarare gato kuri iri jambo ngo guhishurwa. Uyu munsi iri jambo tujya turyumva kenshi, mu nkundire mbivuge uburyo bwumvikana. Guhishurirwa kose kuva ku Mana kuzakorwa n'umwuka, kuzazanwa n'umwuka n'ijambo ry'Imana. Nta na rimwe umuntu iyo avuga ati ngo nahishuriye n'umwuka, aho naho biba bigishoboka ko byaba ari n'undi mwuka. Igihe cyose igisubizo ni iki ngiki: guhishurirwa kose kw'Imana kuzanwa n'umwuka w'Imana guturuka cyangwa se kugomba guturuka mu ijambo ry'Imana, kandi kukongera kukakuyobora kukakuganisha mu ijambo ry'Imana. Kandi icyiza kiriho ni uko nta murongo wa Bibiliya n'umwe wabasha muri icyo gihe wabasha kugoreka mu buryo ubwo aribwo bwose, ahubwo bizamera nk'akarongo gatukura gaciye hose kagaragara, maze bibe bishingiye ku murongo umwe, ahubwo bikaba ari ibishingiye ku mirongo myinshi ya Bibiliya. Murebe uburyo Imana ikiranuka rwose. Mbese ntiyari izi iherezo mbere y'itangiriro? Mbese mu ijambo ry'Imana ntihari handitswemo cyangwa se ntihanditswemo ibizabaho mu gihe cy'imperuka?
l'Apocalypse,
ariko
exhortation
mo nubundi mu gice cya mbere no mu gice cya nyuma kibyahishuwe handitswemo imburi
n'a pas été écrit comme nous le savons tous
ku byanditswe
faire partie
kandi ko twa tuzi neza ko ibitanditswe bitari mu bigize ijambo ry'Imana kandi ntibizigera bigigishwa
dans le fait
umuvurungano urwijiji duri yo muri iki gihe cyacu ruturuka ku kuba abantu bahamya bagenda bavuga bati Imana yabahishuriye ibi na biriya ndetse no kugira ngo ibintu bishyirweho icyapa kidini cyangwa se bigire ibibiranga mu misengere y'abantu ugasanga bari kubiha amazina ngo guhinda kurindwi kw'inkuba n'ibindi bakundwa bene bashushanye mu iki kintu mukimenye neza kandi mukimenye burundu ibintu byose bireba cyangwa se byabwiwe bibwirwa umugeni byose byaranditswe biri mu byanditswe kandi byose byahishuwe binyuze mu bukozi bwa William Branham ibirenze ibyo byose ni mu byibagirwe kuko niba bituruka mu isoko imwe aba ari ubusobanuro bwite bw'abantu aba ari inyongera ibintu abantu bongeraho n'ibindi byose bijyanye n'ibyo ariko ntibiba na hato ari ijambo ry'Imana ry'umwimerere umwami Yesu kiriya gihe cye yaravuze ati ntabwo munyumva kubera ko ijambo ryanjye ritakirwa muri mwe bafite umwanya muri mwe abantu muri iki gihe cyacu batemera ko ijambo ry'Imana ryinjira muri bo bataryakira baba bahamije batyo ko bakiriye cyangwa se bamize ubusobanuro bw'abantu ko babifata kandi ko nta kindi gifite umwanya muri bo wenda hari uwavuga ati ibyo birareba abanyamadini oya rwose ibyo birareba abantu bose aho byabera hose niho byabaho wese umuntu wese wakira muri we ikindi kintu kitari ijambo ryera ry'Imana uwo nguwo umunsi umwe azagera aho ku mugaragaro atacyakira ijambo ry'Imana kubera ko ibiri muri we byose bizaba byarahungabanyije ubumwe bwe n'Imana cyangwa se ubusabane bwe n'Imana tugomba kugira ubusabane n'Imana budahungabana iyo tubufite icyo gihe tuba dufitanye ubumwe bumeze neza n'ijambo ryacyo icyo gihe nibwo Imana iba ishobora kongera kugendana natwe ndatekereza yuko hanyuma y'uru rujya n'uruza rwose Imana izongera kutugirira ubuntu ikongera kudukomeza mu ijambo ryayo ku buryo hatongera kubaho umuntu uduhungabanya udutera guhungabana ntihabeho umuyaga w'inyigisho waduhuha watunyeganyeza ku buryo naho byadushyikira bitadutembana ahubwo tukaba dushinze imizi dukomeye mu ijambo ry'Imana dufite nanone irindi jambo riri muri icyo cyerekezo ryanditswe ndatekereza ryanditswe mu rwandiko rw'Abakolosayi ndashaka kureba gusa twabisomye mu Efeso nibyo Abakolosayi igice cya mbere mbereye ku murongo wa 24 Abakolosayi igice cya mbere 24 none nishimiye amakuba yanjye nyuramo ku bwanyu cyase mbabazwa ku bwanyu kandi ibyasigaye ku byo Kristo yababajwe bishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye ku bw'umubiri we kuvuga itorero by'itorero murabakiye na gatanu iryo torero niryo nahindukiye umubwiriza ngurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu kugira ngo ngirize abantu ijambo ry'Imana ryose. Mureke duhagarare gato kuri iki gitekerezo. Hano nanone havuzwe ubukozi cyangwa ubusonga. Ubusonga yahawe n'Imana ku bwanyu, si ku bwe bwite, ahubwo ku bwo kubaka itorero. Paulo nk'umuntu w'Imana yari afite umudendezo, mahame no mu bintu byose, mbese yari akeneye kwivuga ubwe, akeneye kwigaragaza. Oya, we yavugaga gusa inshingano yahawe n'Imana ku bijyanye n'umurimo w'ubusonga cyangwa wo kugabura iby'Imana Imana yamuhaye kugira ngo itorero ryubakwe, umurimo wo kugabura cyangwa se ubusonga. Umuntu w'Imana wese wahamagawe n'Imana, washyizwe mu murimo n'Imana, igihe cyose azaba afite ku mutima ineza y'itorero itavangiwe n'ikindi kintu.
Le pectoral avec les 12 tribus était en effet sur son cœur chaque fois qu'il entrait.
Urimo natumimu yamabuye yabaga ayambaye mu gatuza ke igihe cyose yazaga imbere y'Imana. Muri urimo natumimu hariho amabuye 12 yashushanyaga imiryango 12 ya Isiraeli, yabaga yambaye ku mutima we kugira ngo akore umurimo w'ubutambyi, atari amahame, atari kwigaragaza kugira ngo umenye ibintu neza. Oya, si ukuba uzi ibintu neza. Oya, ijambo ry'Imana ryagombaga kwemerwa kugira ngo Imana igaragare mu gaciro kayo kose. Paulo anashaka kugira ngo ijambo ry'Imana aritange mu buryo bwuzuye, atari igice, ahubwo ijambo ry'Imana ngo aryamaze mu buryo bwuzuye butunganye rwose, kugira ngo hatagira ijambo ry'Imana ribura, ahubwo byose mu ngingo zose bibe bibwirijwe cyangwa se byagabuwe mu buryo bwuzuye, mu buryo butunganye rwose, kugira ngo itorero naryo rigezwe ku gutungana rwose, kuvuga binyuriye biturutse mu kugabura ijambo ry'Imana mu buryo butunganye rwose. Mbese icyo si nacyo gikenewe ubungubu muri iki gihe. Itorero rigomba gushyikira gutungana rwose. Kugarurirwa ntabwo ari byo mu magambo gusa, bigomba kugaragara mu ngiro mu buryo bufatika, bikagaragara ko Imana yahindukije ikatwereka amaso, yahindukije ikatwereka amaso hayo, n'ijambo ryayo rikabwirizwa abagezwa ku gutungana rwose muri Kristo, kugira ngo bazajyanwe gusanganira umwami. Ubu ngubu icyo nicyo cyonyine gikenewe. Ahari bamwe bakwibaza bati, ngo kuki hano tutiremera ikirere cyacu? Oya rwose, nizere ibyo mbabwira. Niba narasobanukiwe neza ubutumwa bw'Imana, ijambo ry'Imana niyo mbuto y'Imana ishyirwa mu mutima wacu, kandi narumvise neza, iyo mbuto y'Imana muri yo ifite ubugingo bw'Imana. Kandi niba narumvise neza, umwuka w'Imana aza kuri iyo mbuto y'Imana kugira ngo uhabwe ubugingo bushya. Mbese siko biri? Ntago rero ari amaranga mutima kumva ibintu binyeganyega ikirere ibineza neza twiremamo
oya
imbuto ntabwo yitaye kubineza neza bizengurutse iyo mbuto ubwayo ifitemo ubugingo.
Et si Dieu a veillé à ce que
cette niba imana yaritaye ko iyo mbuto ibibwa muri twe ndetse mbese izabura kwita ko iyo mbuto yayo ihinduka ubugingo bushya nibyo rwose mu byukuri ni itegeko ry'Imana rigenga ibintu ryarindi rituma ibintu byose byera bihuye n'ubwoko bwayo. Rero Pawulo aravuga ko yahawe n'Imana, aragaragaza ko yahawe n'Imana kubw'inyungu z'itorero, yahawe ubwo bukozi uwo murimo ari uwo kugira ngo akore ku buryo ijambo ry'Imana rigaburwa mu buryo butunganye. Twumvise cyangwa se twamenye yuko ibitekerezo byacu, amahame yacu byatuberaga inzitizi ikomeye, ko bigize inzitizi ndetse hari igihe njya ntekereza ko imitsima yatubuwe yose itasohowe irobe ryatubuwe ritasohowe ryose. Ibyatsi bivuga ko ni muziko irobe rito ritubuwe ryangiza umutsima wose mu Bakorinto ni mu byanditswe. Murabizi ntabwo hari iby'umurimo ukozwe igice, ahubwo ni ijambo ry'Imana ritunganye rigomba gutangwa ryose mu buryo butunganye kugira ngo itorero rishyirwe muri uko gutungana kw'Imana. Hagomba kubaho igihe ubwo ibyakozwe ari igice byose bigera kuri uko gutungana rwose. Nicyo gituma Pawulo yanditse ati ubwo ibitunganye rwose bizaza iby'imirimo y'ibice bizarangira. Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa 10 by'ukuri rwose twanyize mu bihe aho hakozwe ibintu byinshi bigakorwa nk'umurimo w'igice, kandi iyo mirimo yose yakozwe y'igice turabishimira, ariko ubu ngubu tugomba kwitegurira yuko umurimo w'igice tuwutera umugongo tuhima amaso tukita ku murimo utunganye rwose, kandi ijambo ry'Imana riratunganye. Iby'Imana ikoze byose ibikora bihwanye n'ijambo ryayo, bihuye n'ijambo ryayo, kandi abashinzwe umurimo n'Imana nabo ibintu byose bikora mu buryo butunganye. Nk'uko twasomye hano byanditswe ku bijyanye na Nowa mu itangiriro gatandatu makumyabiri na kabiri handitse ngo Nowa akora byose nk'uko yabitegetswe na Mose nawe
tel que le Seigneur lui avait montré et ordonné.
Avuga ko yakoze byose nk'uko Imana yabitegetse. Na Eliya nawe
comme Dieu le Seigneur lui avait
nawe yakoze byose bihuye n'uko Imana yamutegetse. Abami ba mbere 18:36 Paulo
et le ministère
nawe niko bivuga
était nécessaire pour
natwe twizera ko ubukozi bwa wirambura na bwari ngombwa bwari bukenewe muri iki gihe kugira ngo itorero ry'umwami rimenyeshwe cyase rihabwe umuti wo gusiga ku maso muri iki gihe ngo hahishurwe ubushake bw'Imana, ndetse itorero rikurwe mu byakozwe by'igice byinjizwe mu bitunganye rwose. Mbese mwarabyumvise Branham ahagaze imbere y'itorero akoresha impano avuga mu ndimi se cyangwa se sobanura, nkamwe rigeze mubona n'inshuro n'imwe abikorera imbere, nyamara yashobora kubikora we aravuga gusa ngo yagiranye umwitozo n'Imana cyabye yabigire umwitozo yagiranye n'Imana ntabwo Brenda Branham yoherejwe ngo akine inyinabicu bere abantu oya yoshwe kugira ngo ijambo ry'Imana arigabure mu buryo butunganye rwose
esi Na, j'ai fait cette déclaration maintenant je ne veux
niba navuze ayo magambo ubu ngubu ntabwo nshaka wenda ko abantu bumva yuko abantu bakoresha impano babikoresha abari imigaryo bari ari nyiramico oya sibyo shaka kuvuga ariko abantu b'utumwa bajya babikora babikora ari ibyo batekereje kugira ngo babashe kugaragariza abantu ko bari kumwe n'Imana cyangwa se bakangisha abantu Menele Branham we ntigeze akenera kubikora na rimwe ariko tubona rwose ko ubukozi bwe butandukanye n'ubundi bukozi bwose mu by'ukuri umwe bavuga butumwa bakomeye yaje kumureba
de pouvoir lui imposer les
mains amubwira ngo arashaka kumurambika ibiganza ngo abashe guhinduka muzima umuntu usanzwe arangije aramubwira ati nanjye nturamukunyemere ko nkurambika ibiganza nunyemere ko nkurambika ibiganza nanjye ndibukwemere kubindambikaho
d'une manière à laquelle les gens
Mubyukuri hariho uburyo bumenyerewe abantu bakoragamo ibintu uburyo bamenyereye bwa bimaze imyaka n'imyaka Imana ntabwo yohereje umuntu wayo ngo kugira ngo agendere mu nzira zisanzwe z'abandi oya ahubwo kwari kugira ngo imukoreshe mu buryo butunganye rwose ngo umusaruro wabyo uzabe ko ku iherezo hazaboneka itorero ritunganye ritagendera mu nzira zishaje ahubwo agendera mu nzira z'Imana koko kandi inzira z'Imana igihe cyose tuzibonera mu ijambo ryayo uyu munsi turashimira Imana kuba Mwene Data Branham yaragiriwe ubuntu bwo kubasha guhangana na byose ntabashe gucogora ahubwo agakomera nkuko twabyumvise hano agasoza ubukozi bw'ubusonga bwo kugabura kugira ngo abashe kugabura ijambo ry'Imana mu buryo butunganye yari azi ko iryo jambo ry'Imana ritazataha ubusa ryashoboraga gusubira ku Mana ubusa ahubwo ko aho ryabibwe mu mutima aho ryashyizwe mu mutima aho ryarasiwe n'imirasire y'izuba ryo gukiranuka aho ngaho niho ritunguka noneho nyuma ryuhirwa n'umwuka w'Imana risomeshwa amazi n'umwuka w'Imana ndetse ibyo birakomeza Abakolosayi 1:26 ngo ari ryo bwabwira bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo Abakolosayi 1:26 noneho tugiye kuvuga indi ngingo dushaka gushimangira hano ni bwa bwiru ubumwe bwahishwe mu Mana bwa bwiru ubumwe bwahishwe mu Mana bugayishurwa muri Kristo garizwa abagaragwa n'abantuzi maze rikabona bukabona guhabwa itorero kugira ngo tubashe kumurikirwa kumenya umugambi w'Imana ibyo none tuzi ko byakozwe mwumve umusaruro w'uko guhishurirwa kw'Imana n'ijambo ryayo uwo ariwo umurongo wa 27 ngo kuko abo Imana abo bera nibo Imana yashimye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga aribwo Kristo uri muri mwe ari byo byiringiro by'ubwiza mbese murabona ibyo ari byo
Cela vient de Christ et mène à Christ.
Biva kuri Kristo kandi bikatugarura.
Tugarisha
kuri Kristo. Ubwo bwire nago ari buzana ngo jewe ndi ikinzi ibi nabiriya nzina biriya nzina ibindi byinshi.
Non.
Oya.
Ce n'est pas ainsi que
Soko
cela fonctionne avec Dieu.
Soko ibyo bikora
de personne qui
amwe ni Imana. Imana ntabwo ikeneye abantu bazi ibintu byose. Imana ikeneye abantu batazi gutondeka ibyo bazi byose. Oya, Imana ikeneye abantu basobanukirwa igikenewe ari cyo ko mu bugingo bwacu ubugingo bwacu Kristo
qu'il puisse lui
ariwe bwiru
n'ubwiza
bw'Imana
a quoi sert tout notre
savoir we agomba kugaragara mbese ubumenyi bwacu bwose bwa bumaze iki Kristo atagaragaye nk'uko ari koko muri wowe nanjye igihe ubutumwa bwiza bw'Imana bwa bwaratangiwe ubusa
il s'agit qu'il
ni
puisse
dangombwa cyane ko tubimenya ugomba gutura muri twe no kuguma muri twe munyemerere iyi mirongo ibiri ivuge muri make ngo kugira ngo ijambo ry'Imana rigaburwe mu buryo butunganye rero uyu murongo ukavuga ngo ubwo bwiru nuko Kristo aba atura muri mwe nk'ibyiringiro by'ubwiza aho ijambo ry'Imana
transmise dans le peuple de Dieu, c'est-à-dire à Gaburi
ubwo kubw'Imana mu buryo butunganye aho ngaho niho Imana ibifite uburyo binyuriye mu ijambo ryayo bwo gusohoza icyatumye yohereza ijambo ryayo ni iki kiba gisigaye cya nyuma nuko noneho Kristo ahinduka ubyiringiro by'ubwiza Kristo niwe bwira ubwahishuwe hano ndetse
de cette parole est écrite verset 27
uko iryo jambo rihuye riragaragara ngo kuko abo ngabo niba Imana yashimye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwiru bwageze mu banyamahanga aribwo ubwo bwiru aribwo uko
ce mystère renferme
bega
peuple païen
asema akagace ko juru uburyo ngo amenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwiru bwageze mu banyamahanga ubwo bwiru nuko Kristo aba muri mwe nk'ibyiringiro by'ubwiza hariho benshi birarira bivuga ko bafite Kristo mbese bafite ijambo bakiri ijambo bakiri imbuto y'Imana mbese
et délivré de toute tradition
voilà wowe babohorwa imigenzo yose imbuto y'Imana itavangiye ya bibwe muri bo kugira ngo hazere umusaruro utunganye utavangiwe twabivuzeho
il y a eu un mélange à tout égard un
mélange
tous les domaines
uruvange mu bintu byose ibintu byose byaravanzwe ariko ibyo bigomba
go
kurangira gushira umwami wacu arashaka yuko ijambo ryayo ndetse ijambo ryayo ryonyine ko rigaburwa ritangwa kugira ngo ubwoko bw'Imana bubashe kugezwa ku gutungana rwose kugira ngo ubwoko bwe butungane rwose icyo cyatumye ubwiru ubushake bw'Imana n'ijambo ryayo bwatanzwe kugira ngo muri cyo gitunganye kiri mu itorero have mu itorero ritunganye turabizi mwene data Branham yavuze mu buryo bwumvikana mu mana ku mana haturukamo gusa Imana nk'uko mu muntu naho havamo gusa umuntu buri kintu cyose kibyara igihuye n'ubwoko bwacyo nicyo gituma Imana yavuze ati uyu ni umwana wanjye nkunda uyu munsi namubyaye ibyo ni iki Imana yarihishuye kandi kugira ngo tugume kuri iri jambo
parole de Dieu doit être
niwa ubu noneho iri jambo ry'Imana rigomba gutangwa rigomba kugaburwa mumenye yuko Imana yahishuye ijambo ryayo mu buryo butunganye rwose niba hariho urwijiji ntabwo ruri mu ijambo ruri muri wowe ruzanywe n'imigenzo n'amahame gakondo cyase tumenyereye ariko ahantu ibyo bintu byose byamuriyo bigakurwaho aho ngaho nizeye yuko umwami azashobora mu buryo butunganye rwose gusohoza ijambo ryayo n'ubushake bwayo muri twe muri iki gihe cy'imperuka ikibazo mbese ijambo ritunganye ryabyara ikindi kintu kidatunganye mu baryakiriye ijambo ry'imana mbese ryabasha kubyara ikindi kitari icyanditswe ibyanditswe muri ryo ari byo mbuto oya oya rwose ijambo ry'imana ryose ni imbuto kandi uko iryo jambo ryabibwe mu mutima w'umwizera nk'imbuto mu ishusho y'amasezerano y'imana rero icyo gihe nta kindi cyabyarwa kitari icyavuze mu ijambo ry'imana kandi icyo kiri muri iryo jambo nicyo kimera icyo nicyo kizasohoka kizagaragara kandi abahungu n'abakobwa b'imana bwa nyuma mbese ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu bazagaragara icyo tuzaba cyo ntikirerekanwa ariko nicyerekanwa tuzasa nawe we nk'umwana w'imana byawe n'umwuka ijambo yambaye umubiri rero twebwe natwe nk'abana abahungu n'abakobwa b'imana babyawe n'umwuka ijambo ry'isezerano ry'imana rigomba kuba muri twe kugira ngo hazavemo havukemo ikintu kiva ku mana cyangwa ikintu cy'imana sinzi niba byavuzwe mu buryo bwumvikana rwose ariko umwuka wera ashoboye kubisobanura birushijeho ku buryo muri twe hatagira n'umwe usigarana gushidikanya na guto cyangwa kutizera na guke mbese twiringiye imana twizeye imana hariho isezerano ry'umucunguzi ryarasohoye hariho isezerano ry'abacunguwe rigomba gusohora kandi turi ku mutima cyangwa turi ipfundo ry'ibyo Imana iri gukora ku iherezo ku imperuka y'ibihe nta n'umwe
va lentement et sûrement mettre en place de manière parfaite
niba Imana yaratanze ijambo ryayo nta kabuza bizagenda boroboro kugera ku musozo ugiye gusoma ku murongo wa 27 kugira ngo ngirize ijambo ry'imana mu buryo butunganye atari ku bw'ibitekerezo bye bwite jyewe yibwira ubwenge bwe budasanzwe oya kugira ngo ijambo ry'imana murongo 25 kugira ngo ijambo ry'imana ryamamaze mu buryo butunganye rwose abakorosayi 1:25 nta kindi cyifuzo mfite mu mutima wanjye kitari ko muri iki gihe umwami ibyo akwiriye byose abyiha cyangwa abishyikira ari byo ko by'ukuri koko ijambo ry'imana ribashe kubwirizwa mu buryo butunganye rwose noneho hari ibanga nshaka kubabwira nta muntu n'umwe mu bakiriye ijambo ry'imana mu kwizera nta n'umwe muri bo uzagira icyo akena nta n'umwe
Il y a en effet des gens qui courent
ici. Hari abantu biruka hirya no hino. Bategye bumva hano bakumva hariya bumva ibintu hirya no hino. Hano hari ikintu gishya, hari hari ikintu gishya. Bikurikira bashaka kumva. Bigasa nk'aho bafite amababa icyo gihe. Ariko mu kanya gato amapine yose aratoboka, ugasanga icyo kintu gishya kitagiye kubakurura.
Frères et sœurs.
Ubwoko bw'Imana bene azishi banjye twari dukwiriye guterwa isoni n'ibintu byose bikorwa n'abantu babikoreshwa n'uburiganya n'ubushukanyi bw'umwanzi muri iki gihe. Twizere n'umutima wacu wose ko Imana yahishuye ubushake bwayo butunganye, kandi ubwo bushake bwayo butunganye nuko n'ubu nuko Imana ibera amaso iryo ijambo ryayo kugira ngo irisoze ikarihindura ibintu bizima bifatika muri ba bandi baryakiriye mu mutima wabo, baryakiranye kwizera. Umusaruro rusange w'ijambo ry'Imana ritunganye izaba noneho ngo Kristo muri mwe byiringiro by'ubwiza. Hano ndetse niko byanditswe ku murongo wa 27 ngo kuko abo nibo Imana yashimye kumenyesha uburyo ubwo bwiru buhishe ubwiza buhambaye mu bwoko bw'abanyamahanga. Uburyo wuzuyemo ubwiza mbese ubwiza buturuka he? Buva ku wabuduhaye ari we Mana yacu, uva ku Mana yacu. Mbese ubwo uwo mwuzuro w'ubwiza bw'Imana tubona he? Mbese ahantu hose ntitubona intonganya, intambara, abantu badahuza ibice? Mbese abireme bice? Mbese ubwo bwiza buri he? Imana kubera ko izabona itorero aho ijambo ryayo ritunganye ryumvwa kandi rikizerwa, ahantu noneho iryo jambo ritunganye noneho risohoza icyatumye turyoherezwa. Icyo gihe noneho umwuzuro w'ubwiza bw'Imana uzagaragara hagati y'ubwoko bwayo. Umusaruro uzaba yuko Kristo muri mwe, akaba ari muri mwe, ari wo mwuzuro w'Imana ukagaragara kandi tukabihabwa. Iyo umuntu yakiye atyo umwuzuro biraseseka, kandi noneho icyo gihe ibyuzuye mu mutima n'akanwa nako karabyuzura. Matayo 12:34. Umwami aduhe umugisha kubw'aya magambo kugira ngo tubashe kuyakira mu kwizera, maze tunagirire Imana yacu icyizere, tuyizere ko isohoza byose muri twe kubw'ubuntu, ndetse na ryizera n'umutima wabo wose nk'uko yabisezeranye, ndetse nk'uko yanabyitayeho ubwayo yihaye izo nshingano. Si twebwe twahawe uwo murimo, oya, ni we ubwe. We wacunguye itorero rye, ni we uryubaka, ni we uritunganya, ni nawe uzarijyana iwe mu bwiza. Imana yacu mbega uburyo ihebuje, itangaje, mbega uko ikiranuka. Nta kintu na kimwe nshaka gukekeranya cyangwa se kuvuga mbere, ariko ndashaka kuvuga icyifuzo cyo mu mutima wanjye. Nifuza ko cya kindi Pawulo yifuzaga n'umutima wose, ikintu na Buranamu nawe yifuzaga kuzabona, nifuza ko ku meruka y'ibihe kizaboneka y'imbuto cyangwa se nk'umusaruro w'ijambo ry'Imana kubw'ubuntu.
De la parole parfaite de Dieu, d'une rédemption parfaite, d'une délivrance parfaite,
ijambo ry'Imana ritunganye cyase umusaro koro ijambo ry'Imana ritunganye umubatizo utunganye guhishurwa gutunganye urukundo rutunganye inyigisho zitunganye ibyo byose bikaba kubw'ubuntu bw'Imana ibintu byahozeho ari igice ari ibintu bituzuye ari kandi bitandukanye byose bishyikire uko gutungana kw'Imana kandi ibyo ndabyizera nyamara mu kubyizera sinireba ubwanjye ahubwo ntumbiye umwami niba kandi tumureba tumutumiye ntidushobora rero kwizera si byo twirebye ubwacu twacika intege ariko dutumbiye umwami ariyo duhanze amaso icyo gihe kigira n'imbaraga naho twacitse intege Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro ijambo ry'Imana rihorana muri ryo imbaraga kandi Imana izakora ku buryo iyo mbuto yayo ikura imera ikagwira haleluya icyubahiro kibi cyayo hazabaho bizaba bigwiriye ku buryo rwose ubona bikwiranye n'Imana bizaba ari umwuzuro utunganye rwose nta na kimwe kizaba kibura azaba ari ugushumbushwa kuzuye kwa byose kugarurirwa ibintu byose byari byarazimiye mbese ntibibanezeza ntibashimisha mbega turi iki kugira ngo Imana ibe yaduhishurira ijambo ryayo nk'uko yarihishuriye intumwa n'abahanuzi izina ryayo ryera rishimwe rihimbazwe amen duhaguruke dusenge data wo mu ijuru ngushimiye biturutse mu ndiba y'umutima wanjye kuba watuvugishije ni ukuri koko duhagaze ahera duhagaze ahantu hera
à cause de toi parce que tu es présent en ta
présence. Kubera wowe kubera ko wowe uhari nkuwera
fidèle seigneur
mwami ukiranuka
j'ai compris aujourd'hui
uyu munsi
pourquoi paul disait
nasobanukiwe namenye impamvu paulo yavugaga ibyo yavugaga n'impamvu mene data branham
il agissait
yakoraga nkuko yakoraga mwami
ces hommes
abo bantu
envoyé par toi
bari baratumwe nawe kandi
ce que tous les autres
bagenerwa gukora ibyo abandi bose batari bashoboye gukora kuko atari byo bari baragenewe buri umwe wese yashoboraga gukoresha impano wese yashoboraga gukoresha gukora umurimo w'ivugabutumwa ariko wowe wakoreshaga babandi wahamagariwe by'ukuri uwo murimo ntago bo bitaga kugukoresha impano gusa nicyo gituma Pawulo yavugaga ati njye mvuga mu ndimi kubarusha mwese ariko mu iteraniro njyewe nshima kuba navuga amagambo y'ubwenge arimo kumenya kuruta uko navuga amagambo ibihumbi amagambo menshi mu ndimi uyu munsi ndabyumva ndetse na mwene data Branham nta nshuro n'imwe yaba yarakoresheje iyo mpano mwami ntabizi atari uko mbizi nanjye uko niko wanyoboye nta na rimwe nigeze mpagara imbere y'ubwoko bwawe nshaka kwigaragaza nk'ikintu runaka nubwo wambatirishije umwuka wawe n'umuriro mu mwaka na rimwe nubwo kenshi iyo mpano nayikoresheje mu kukuvugana nawe nyamara imbere y'ubwoko bwawe nahahagararanye ijambo ryawe mwami ndagushimiye mpimbaje izina ryawe
nayo
mpamvu mwami
wa
mvugishije ukanyita mugaragu wanjye
mwami
ndagushimiye
de nous faire prendre conscience
gushimiye ko utumenyesha ibintu kumeruka y'ibihe tutari
tubizi
ugasanga tutari tunabizi tugasanga wari waratuyoboye intambwe kuyinda
Seigneur je te remercie
mwami ndagushimiye
je veux subsister devant toi
nifuza ndashaka guhagarara imbere yawe nkemerwa
dans ce jour là
kururya munsi
avec tous ceux
qui uzarema hamwe nabumvise bose ijambo mwami ni ijambo ritunganye
sans effort personnel tu la feras jaillir en perfection
nta muntu wi ugombye kwihata uzarigeza kugutungana rwose ko bw'icyubahiro nishimwe by'izina ryawe
ensemble
tugushimiye hamwe twese
le travail
tugushimiye
en partie
et mirimo yose yakozwe nubwo dari uburyo bw'igice n'impano zose mwami mbega uko waduhaye umugisha kenshi gushimiye n'utima wose niko rero noneho tuyobore kugutungana rwose ijambo ryawe ryamamazwe ribwirizwe mu buryo butunganye rwose kugira ngo he kugira ikibura na kimwe kuri ryo mwami duhe kumenya gusobanukirwa ko atari igihe cyo kuzana gutanga ibintu by'igice ni igihe cy'ijambo ni igihe cy'ukuri ni igihe cy'imana hamwe n'ubwoko bwayo mwami ndagushimiye ndaguhimbaje mwami mana ishobora byose wowe wahozeho wowe uriho kandi wowe uje ubwoko bwawe bw'intege nke bwakiriye ijambo ryawe ritunganye mu kwizera nuko ijambo ryawe mana rize kandi rizane umwuzuro w'ubwiza maze rigaragaze Kristo nk'ibyiringiro by'ubwiza muri twese ndetse ukoresheje twese mwami ukiranuka noneho rimwe rizima hashyirweho iherezo ku mihango yacu bwite ku mahame yacu bwite kugira ngo tubashe kwakira ijambo ryawe ryonyine maze n'umwuka wawe arihindure rizima mwami ndagushimiye gushimiye kudufata ko uduha umugisha twese mu butunzi bw'ubuntu bwawe uri hano buri umwe wese arabizi muri iki cyumba wavuganye natwe ibyo nabyo twarabimenye twarabisobanukiwe mwami ukiranuka dufate twese uduhere umugisha imbere yawe kandi duhe umugisha mu bwiza bwawe mwami umwuka wawe aganze muri twe aze muri twe ahindure ijambo ryawe rizima muri twe kubw'icyubahiro n'ishimwe by'izina ryawe haleluya amen.